Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Muri Uganda turi kuri 88 n'ibicyenda y'Ijwi rya Muhabura igisoro, naho muri mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuba dukurikira kuri internet turi kuri www.voaradio.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbayikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga nkuko narimbi babwiye muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema hano i Washington DC. Abagize ihuriro ryita ku guteza imbere umuco w'abanyarwanda bo muri Uganda, umubano riri mu gikorwa, bari mu gikorwa cyo gukusanya ibitekerezo hirya no hino muri Uganda ku bibazo bavuga ko bakomeje guhura nabyo birimo guhezwa, kwimwa ibyangombwa n'ibindi. Abavuga ko iryo kusanya bitekerezo rigamije kurwanya akarengane n'ihohoterwa no kudafatwa nk'abene gihugu. Aba barasaba kandi ivugurwa ry'ingingo ya 10 y'itegeko nshinga ivuga ko kugira ngo witwe umwene gihugu umuntu agomba kuba afite ababyeyi bari batuye muri Uganda mbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1926, bigasimbuzwa ibyashizweho nyuma y'uko Uganda ibonye ubwigenge ubwo yemeje ko umuntu wese wari utuye ku butaka bwa Uganda ahafite ababyeyi bahavukiye mu itegeko nshinga yiswe umunyayuganda. Barasaba kandi kwemeza ko umuntu wese wavukiye muri Uganda agomba kwitwa umwene gihugu. Mu kiganiro muri isanga cyanone turibanda kuri bimwe muri ibyo bibazo n'icyo abo banyarwanda bifuza kugeraho. Abatumirwa wacu uyu munsi barimo Uwekitiwa Simon Kaitana ukuriye ihuriro umubano rihuza abanyarwanda baba muri Uganda. Bwana Kaitana, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Kaitana uranyuva?
Baneza rwose.
Ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane bwana Rwema n'abantu barimo kumva Ijwi rya Amerika aya masaha.
Urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya. Turi kumwe kandi n'umunyamakuru Stanley Gatera, uyu amaze iminsi akurikirana hafi ibyo bibazo by'abanyarwanda ba mu gihugu cya Uganda. Bwana Gatera, nawe ikaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze Edi Rwema, turagusuhuje cyane.
Turagusuhuje cyane nawe. Ariko umwe muri mwe ndibaza ko telefone ashobora kuba yishyize kuri kuri loudspeaker, yagerageza akayikuraho kugira ngo twumvikane neza. Murakoze cyane. Reka duhere kuri bwana Uwekitiwa Simon Kaitana. Mbere na mbere, Uwekitiwa mu Kigande nibaza ko bishatse kuvuga nyakubahwa cyangwa se nyiricyubahiro. Icyo cyubahiro wagihawe gute? Ni kuki bakwita Uwekitiwa bwana Simon Kaitana, kugira ngo dutangire neza ikiganiro n'abantu bamenye impamvu witwa gutyo?
Urakoze cyane bwana Edi Rwema. Nitwa Uwekitiwa kubera yuko natoranyijwe n'umwami Kabaka ari we mwami wa Buganda Kingdom kugira ngo mpagararira abanyarwanda muri parliament cyangwa icyo bita rukiko mu nama nkuru yabo cyangwa parliament nkuru ya Kingdom ya Buganda.
Urakoze cyane, birumvikana ko ari icyubahiro wahawe n'ubwami bwa Uganda, ariko nanone nari mvuze ngo hari umuntu urimo niba telefone iri kuri loudspeaker agerageze ayikureho cyangwa se niba hari telefone ebyiri zegeranye kugira ngo twumvikane neza kuko harimo harazamo za echo. Bwana Simon Kayitana, rero muri iyi minsi nkuko nari mbivuze muri mu gikorwa cyo gukusanya ibitekerezo hirya no hino muri Uganda, cyane cyane kugira ngo mushakire ibisubizo bimwe mu bibazo abanyarwanda, ubwoko bw'abanyarwanda bahura nabyo muri icyo gihugu, iri kusanya bitekerezo rigamije kugera kuki, Bwana Kayitana?
Urakoze cyane Bwana Eddie Rwema kuba uduhaye akanya kugira ngo dusobanure abatwumva imigambi yo turimo yo gukusanya ibitekerezo n'amaboko y'abanyarwanda. Abanyarwanda bamaze iminsi bahura n'ibibazo by'ubwenegihugu, ndetse twari tugeze ku rwego rw'abantu bamburwa ibyangombwa bari muri transit barimo kugenda, abandi bajya gusaba passport bakazibima na national IDs, abandi bakaba baburaga na properties nka land biturutse ku buryo bw'izo mapuro. Rero muri constitution yakozwe muri 1995 ariyo constitution yo dukoresha muri iki gihe, na leta yaje muri 1986 ariyo leta ya NRM iyobowe na president Yoweri Kaguta Museveni. Iyo constitution ya 1995 umurongo 10 article 10 ari ukuntu yakuye abanyarwanda muri constitution mu buryo bwo gusobanura ninde ukwiriye kuba umwenegihugu wa Uganda. Iyo article 10 iravuga ati umuntu kuba umwenegihugu wa Uganda agomba kuba akomoka mu communities cyangwa communities cyangwa tribes zari ziriho arizo gasangwa butaka, ari zo bita indigenous community zabayeho mu 1926 itariki ya mbere y'ukwa kabiri, that is 1926
kwezi kwa mbere kwa kabiri,
ukwezi kwa kabiri itariki ya mbere ko umuntu agomba kuba member wa indigenous community yongiyo cyangwa ugasanga ubutaka yari hari muri icyo gihe kugira ngo akorifayinge, cyangwa umubyeyi wawe cyangwa sogokuru wawe umwe mu babyeyi bawe muri iyo line ko yari ahari muri icyo gihe cya 1926 February 1st. Rero uwo murongo ukaba ubuza abanyarwanda bari bahari mu bice bitandukanye na za Masaka, za Mubende, za Tesho, mu bice bitandukanye bya Uganda. Uhereza umugisha wonyine abo bantu bisanga ku mipaka ya Uganda nka district ya Gisoro, Nungamo ariyo yitwaga Mororo, na Nuza na Kabare, then na Rukungiri. Abo bantu bonyine b'abanyarwanda uyu murongo nibo bonyine wemeza yuko ari abenegihugu. Ariko muri constitution yakoze igihugu ariyo constitution yabayeho 1962 ariyo aricyo gihe Uganda yabaye igihugu cyemewe, hakaba harabayeho constitution iyo ngiyo yagombaga kugenderaho icyo gihugu cyari cyiswe Uganda ati Independence Day ukwezi kwa 19 itariki 9 z'ukwezi kwa 10. Abanyarwanda bose bari basanzwe muri boundaries za Uganda uhereye kuri ku mibare yakozwe igihumbi kimwe magana urwenda mirongo ine n'umunani n'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itanu n'icyenda. Iyo mibare yerekanaga ko Abanyarwanda ari bari number 5 out of 65 tribes, bari aba gatanu mu bantu
mu moko irenga 60.
Yes, mu moko yaragiye gukora igihugu muri igihumbi kimwe magana urwenda na 62. Ababanzaga bari Abagande, abakabiri bakurikiragaho hakajya agakurikiraho Abatesho, abagatatu bagakurikiraho Abanyankore, abakane bagakurikiraho Abasoga, Abanyarwanda bakari abagatanu mu moko yari agiye gukora igihugu kandi ushyizeho n'ayandi moko. Rero muri icyo gihe Abanyarwanda urumva ko iyo constitution iravuga ati umunyarwanda wese umunyayuganda wese wisanze muri izo boundaries itariki 8 midnight cyangwa ijoro itariki 8 y'ukwa 10 yaragiye kuba umwenegihugu. So urumva ubwo ngubwo Abanyarwanda bari babaye iki? Babaye abenegihugu nk'abandi benegihugu bari muri iki gihugu. Rero abagabo baje muri Constitutional Assembly ya 1995
mwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu.
Yes, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda icyenda na gatanu aribo bakoze itegeko nshinga ryo turimo gukurikira ubu ngubu, bashyiraho Article 10 kandi ariyo article yavugaga ku bwenegihugu y'igihumbi kimwe magana urwenda 62 iriheza Abanyarwanda benshi, ivuga yuko Abanyarwanda bagomba kuba benegihugu ari Abanyarwanda bisanze cyangwa ba members bivuze yuko sinzi ukuntu nagisobanura mu Kinyarwanda, members of indigenous community yabayeho igihumbi kimwe magana urwenda 26 itariki ya mbere y'ukwa kabiri.
Ubwo ni abari bagize cyangwa se abagize amoko y'abasangwabutaka.
Urumva ubwo ngubwo niko bavuze ko ari ayo moko y'abasangwabutaka. Rero ayo moko specifically ku Banyarwanda ikaba ari constitution, uwo murongo ukaba warafashije abantu bonyine bakaswe kuri Greater Kingdom Rwanda nk'ukuntu babitekereje, kuko itariki 26 z'ukwa kabiri igihumbi kimwe magana urwenda 26 nicyo gihe abakoloni bari barimo gukora imipaka, nicyo gihe cyari giherutse bakora imipaka yari igiye gukora igihugu cyitwa Uganda, ndetse icyo gihe bari barimo kongeraho Eastern part cyangwa iburasirazuba bwa Uganda, hariya aho dutanira na Kenya. Uburengerazuba bukosi Gisoro yaje igihumbi kimwe magana urwenda 10. So ibi ngibi rero bikaba byarakozwe biheza Abanyarwanda, kandi ugiye kureba muri koloniyo mu mateka ya Uganda cyangwa itegeko ryabanjije n'igihugu cya Uganda kitaraba kuba Uganda, ryari itegeko rya igihumbi kimwe magana urwenda 64. Iyo niyo first order yakozwe na British Protectorate. Yari irimo kuvuga ku bantu bari bari muri ntuza muri iyo territory, kuko yari itaraba kuba Uganda, Republic of Uganda. Rero uyu murongo ukaba waraheje Abanyarwanda kumara igihe kinini. Abanyarwanda bari bamaze igihe bahohoterwa mu buryo bwo kubona ibyangombwa, mu buryo bwo kowninga properties nk'abenegihugu, mu buryo bwo kubona services nka government bursaries, scholarship, akazi n'ibindi bintu.
Birumvikana ni ibibazo byinshi bikomeye cyane, kandi ntabwo dufite umwanya munini wo kugira ngo byose tubiganireho, ujye ugerageza ubihine urase no ku ntego. Hanyuma se kuva mutangiye iki gikorwa cy'ikusanya bitekerezo, abantu muhura nabo, amoko atandukanye muhura nayo, babyakiriye gute? Ese mubona mushyigikiwe?
Mu by'ukuri abantu duhuye nabo cyane cyane abanyarwanda kubera yuko abanyarwanda muri zimamvu batuye almost muri regioni zose zikora Uganda. So banyarwanda ni roving community cyangwa ni community iri mu bice byose byo muri Uganda. Abandi bantu batari abanyarwanda nabo bari barashobewe bibaza ikibazo kubera iki abanyarwanda bavukiye ahangaha muri iki gihugu bimwa ibyangombwa, kubera yuko urabizi nk'ukuntu amahanga yose abayeho muri iki gihugu harimo ibintu bya intermarriages, harimo ibintu uburyo abantu ba interactinga muri business bakorana byari byarabavanze batazi ikibazo aho kiri. Rero abantu bo duhuye nabo barabyakira neza, barumva yuko amendment ya proposed bill yo turimo kuzana iza gukemura ibibazo byinshi by'abantu gihugu. Ndetse iki kibazo amendment nagiye gufasha abanyarwanda bose, igiye gufasha n'andi moko yaragiye kuba stateless. Hari raporo yakozwe na Uganda Human Rights Commission itariki 20 umubare 20 annual report kuri ntuza kuri state of human rights muri iki gihugu.
Ubwo ni raporo ngaruka mwaka kubijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Uganda.
Very good. Iyi raporo yagaragaje neza amoko yaragiye kuba ari aho ngaho ari n'abwenegihugu bafite. Muri ayo moko rero harimo Morongori, harimo Abahaya, harimo Bakingwe, hariho Bagabu, harimo n'Abanyarwanda, hariho n'Abasabot bava muri Sebei. So iri tegeko ryo turimo kuzana actually ntago rigiye gufasha Abanyarwanda bonyine, ahubwo rigiye gufasha n'andi moko yaragiye kuba stateless cyangwa amoko yarari muri Uganda ariko kubera iryo tegeko ribi article 10 yakuye muri constitution technically.
Urakoze cyane Bwana Simon Kayitana, nababwiye ko turi kumwe kandi nanone n'umunyamakuru Stande Gatera. Gatera, umaze iminsi ukurikirana iki kibazo, ibyo Kayitana arimo kuvuga bishyigikiwe n'abanyarwanda bangana iki, cyane cyane ko twumva ko hari ikindi gihande cy'abanyarwanda bo banasaba ko izina abanyarwanda ryahindurwa ahubwo bakitwa abavandimwe, kuko kubita abanyarwanda benshi babifata nkaho ari abantu baturutse mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Ibyo bibazo mu banyarwanda bose barabibona kimwe, ese uko kutumvikana ko guhagaze gute bwa Nagatera?
Urakoze Edirwema. Iki kibazo kirahari, hari abantu bashobora kuba bakoresha iturufu y'ubunyarwanda kuyibonamo amaramuko cyangwa amarongo. Nge ndumva buri munyarwanda wese naho tumaze kugenda aho inkuru nkora, abanyarwanda bishimiye ikibazo cya article 10 ko ihinduka, hanyuma ariko bamwe bakabirwanya kubera inyungu za politike, kubera ibyo bashakamo. Nge ndumva rero abo bantu dukwiye kubamagana badashaka ko abanyarwanda ikibazo cy'abanyarwanda gikemuka, kuko ni ikibazo kimaze imyaka myinshi. Kubera iki babona ko umuntu uvukiye mu gihugu cya Uganda ataba umwenegihugu wa Uganda, cyangwa se umuntu umaze umuntu ashobora kumara imyaka 50 muri iki gihugu ukavuga ngo ntabwo ari umwenegihugu? Niba uzi itegeko muri Amerika, kuki abantu baza bakabyariraho ngaho umwana agahita yitwa umunyamerika?
Nuko itegeko nshinga ryemerera hano muri Amerika.
Aha rero byaba byiza na hano itegeko ryemeye umuntu wese uvukiye ku butaka akaba umwenegihugu, cyangwa se umuntu uhamaze imyaka runaka. Niyo mpamvu ngira ngo umunyamategeko Honorable Mukasambide abirimo, kandi ni umunyamategeko uzwi, ukomeye, wemewe, kurumva mbese kazabishobora. Mu munyamakuru rero nge nakoze isesengura mbona ko umunyamategeko ubirimo yagize neza kuba yarabonye iriya atiko, kuko ni ibintu byari bimaze igihe kinini abanyarwanda bahura n'ibibazo byo kutabona ibyangombwa, kandi bari mu by'ukuri bari itegeko nshinga ubwoko bw'abanyarwanda burimo ariko bakimwa ibyangombwa. ugasanga ni kibazo gikomeye rero.
Urakoza cyane bwana Gatera. Simon Kayitana, kuri icyo kibazo cyabamwe mu banyarwanda cyangwa se igice kimwe cy'abanyarwanda kifuza ko izina ry'abanyarwanda ryahinduka bakitwa abavandimwe, aba baherutse no kubonana n'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni, usa nkaho agishidikanya cyangwa se atarumva neza impamvu yo guhindura ingingo ya gatanu ya 10 y'itegeko nshinga. Ibyo abo bo ku ruhande rundi bavuga mwebwe mu byakira gute?
Urakoze cyane bwana Eddie. Icyambere na mbere, abantu bavuga ibintu byo kwita inyito zina ry'ubwoko bw'abanyarwanda, ndatekereza yuko bari bataraba gusobanukirwa neza ikibazo gihari aho cyari gishingiye, kubera yuko bo bumvaga ko kwitwa abanyarwanda hari igihugu kitwa Rwanda, ko abantu baba bumva yuko uri umuntu wavuye muri kiriya gihugu. Ariko rero ibi ntago biri muri Uganda honyine, ara amahanga nka Kenya urabizi ko bafite abaturage bitwa Somali kandi bavuga mu gihugu kitwa Somalia. Ari muri South Africa hara amoko nka yitwa Swati bava ahari igihugu kitwa Swaziland. Ari Lesotho bava muri mu gihugu kitwa Lesotho. So inyita zina ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo gishingiye ku mategeko, ndetse tumaze kumenya ikibazo kiri twagerageje kugira ngo tubishe ibyo bari bafite mbere, ibyo batekerezaga yuko ikibazo ari uguhindura izina kugira ngo bakemure ikibazo atari cyo. Kandi turumva yuko abanyarwanda bose bahagaze, niba warakurikiranaga, bahakana ibintu byo kubahindurira ubwoko izina kubera ubwenegihugu, kuko ubwoko barabireba nkaho ari identity ifite ibintu byinshi, harimo indangagaciro, harimo ururimi rw'ikinyarwanda, harimo ibintu byinshi. So kandi n'ikindi, guhindura izina ntabwo byakuraho, for example, kankwereza example yoroshye cyo kureberaho, kugira ngo uhindure injangwe uyite inka, bimenyesha yuko imbeba ushobora kuyikomvisi ukayibwira ati wa mbeba we hagarara aho ngaho, iriya ni inka nta kiri bugutware. So ibyo guhindura izina ni ibintu bidashobora guhindura ikintu icyo ari cyo cyose, kandi twagerageje kugira ngo dusobanurire aba bantu bari babizanye mbere, batekereza ko maybe ari cyo kibazo, ariyo solution yakemura iki kibazo cy'abanyarwanda kugira ngo bime ibyangombwa.
Hanyuma se kubavuga ko President Museveni agifite ingingimira atarabyumva neza, we akaba asa nkaho akomeye kuri iri tegeko rishyashya rivuga ko umuntu wari muri Uganda mu 1926 ni wemewe kuba umunya Uganda, niki mukora kugira ngo mumwemeze yumve ko ibyo muvuga bifite agaciro?
Abagande baravuga ngo dobozi ry'abantu ri dobozi ry'akatonda, ngo ijwi ry'abantu n'iryo ijwi ry'Imana. Urumva President Museveni ari abantu bari bafite opinion nyinshi cyangwa ibitekerezo byinshi byo bamubwiraga, nawe ntago twamurenganya, kubera yuko tugitangira iyi mpamvu ari abantu batasobanukiwe neza uburyo iki kibazo gishobora gukemuka. Ariko tumaze gusobanurira abantu, dufite icyizere yuko President Museveni agiye guhindura mu buryo yumvaga iki kibazo, kubera yuko harimo n'abaroya bumvaga ko itegeko ari nta kibazo. Ariko tumaze kubasobanurira neza, ubu ngubu bamenye aho ikibazo kiri. So dufite icyizere yuko President nawe nka Pan-Africanist kandi umuntu wiwumva yuko twese turi Abanya-Uganda, uhereye ku mateka yacu n'uburyo iki gihugu Uganda cyabayeho, dufite icyizere yuko iyi mpamvu aza kuyisobanukirwa kugira ngo duhindure iri tegeko.
Urakoze cyane bwana Simon Kayitana. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefoni, kandi dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu. Reka duhere kuri Wakaso. Wiriwe neza Wakaso, uranyumva?
Ndakumva amaki yedirwema nedirwema.
Yego uri hehe?
Ndi mu gihugu cha Sudan.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanje. Hello.
Yego ikibazo cyawe masegonda make.
Ikibazo cyanje gihagaze ngaha muvuga muti hari abanyarwanda bari mu gihugu cya Uganda bashaka ibyangombwa babishaka nk'impunzi babishaka nk'abanyarwanda babishaka nk'iki
ngira ngo ntiwakurikiranye iki kiganiro kigitangira ariko n'abanyarwanda n'ubwoko bw'abanyarwanda baba muri Uganda bavukiye muri Uganda bamaze igihe kinini muri Uganda bifuza ko bahabwa uburenganzira nk'abandi bene gihugu bwo kuba abene gihugu.
Sinabikurikiranye neza murakoze.
Urakoze cyane. Reka dufate Frederic wiriwe neza.
Uraho neza cyane dirwema.
Uraho uri hehe wowe?
Nisanzwe ni Frederic Fortongo w'ibirwa mukunzi w'ijwi rya Amerika.
Yego.
Hanyuma rero nkaba nagira ngo ngire icyo mvuga kuri iki kiganiro. Mu by'ukuri abo bantu bamaze igihe muri icyo gihugu cya Uganda b'Abanyarwanda tugendeye mu bya kivandimwe bakwiye gufatwa nk'Abanyaruganda kuko nimba ari ibi serivisi bimwe kandi umuntu nta kindi gihugu azi wenda kuba yarahavukiye byonyine akahakorera benshi ubuye ko bahakuriye urumva ko iyo hari uburenganzira ibyo bituma aba nk'umuntu udafite aho abarizwa. Ese twibaza kuki yakwimwa uburenganzira? Mu by'ukuri rero utekereje neza usanga ko bakwiriye guhabwa agaciro cyane ko nabo ari abaturage baho cyane ko urumva kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwabo cyangwa se hafi ubuzima bwabo bamaze muri icyo gihugu none urumva badahawe agaciro byaba ari ikibazo gikomeye.
Ni ikibazo cyawe?
Hanyuma ikibazo nari mfite nibazaga ese ko hari nk'abajya bava inaha bisanzwe bari batuye bakaza aho ngaho nabo baba nimba hari amakuru uhagarariye u Rwanda muri Uganda yamenya yatugira nimba hari icyo batekereza ko nibuze bahabwa agaciro bakwiriye guhabwa.
Urakoze cyane Bwana Kayitana. Kuri icyo kibazo uyu Frederic yibaza, ese ntihazabaho ikibazo cy'uko abanyarwanda batangiye kumva ko abanyarwanda barimo guhabwa ubwenegihugu muri Uganda, hazabaho urujya n'uruza cyangwa se abanyarwanda benshi bava mu Rwanda nabo bakajya gushakisha ibyo byangombwa, icyo gihe bazafatira kuki kwita umunyarwanda uri muri Uganda umunyayuganda?
Edi harakabazo mfite
urakoze kongo nawe
urakoze cyane bwana Edi Rwema.
Yego.
Kuri iyo mpamvu actually muri iyo biru yo tuvuze ifite forms za zivugaho harimo identification, certification, dignity, management and protection then reparation. Urumva izo rims zose harimo first of all kureba uburyo bagomba kwa identifyinga ni muntu ki wavukiye ahangaha, ni muntu ki wisanze ahangaha mu gihugu cyitwa Uganda. Rero izingizi identification nk'uko mbivuze ibyo bintu bitanu nibyo bizakoreshwa n'ibyo tegeko kwa identifyinga gusobanura
kumenya neza
mwene gihugu kavukire wa Uganda. Hari n'iyindi principle ya justosori ariyo principle ivuga yuko umuntu havukiye niho agomba kubona ubwenegihugu. Rero iyo principle iri international, turumva yuko iyo principle yaba approved by a birth certificate.
Icyemezo cy'amavuko.
Icyemezo cy'amavuko. Muri ubwo buryo azabaho recommendation mu buryo aho umuntu avukiye n'abantu bamuzi mu nzego z'ubuyobozi buhari kugira ngo actually basobanure neza uwo muntu niba ari umunyarwanda kavukire wahanga. Otherwise itegeko rihari ubu ngubu niryo ni itegeko bikomeye cyane kurobanura umunyarwanda kavukire wahanga n'umunyarwanda avuye hakurya mu Rwanda.
Urakoze cyane Stanley Gatera. Numva ko ufite ikibazo ushaka kubaza na
hari akantu k'ingenzi nashaka kuvuga. Hari abantu bazanye ikintu ngo abanyarwanda bahindure ubwoko bitwe abavandimwe. Icyo kintu nashaka kugira ngo abanyarwanda bacyamaganire kure kuko guhindura ubwoko ntago ari ikintu umuntu wese yapfa gukora. Abavandimwe ntago ari ubwoko abanye nako kandi nashaka kugira ngo twamagane abantu bashaka kuzana kidobya muri iri bintu.
Hanyuma Gaitana merutse gukurikira ikiganiro cya ministri umutekano mu gihugu ariwe Kahinda Otafire avuga ko ikibazo cy'abanyarwanda ndetse n'abandi bashobora kwimwa impapuro ntago ari ikibazo kidasanzwe, ahubwo bo icyo babakora ni ukugerageza kugenzura neza kumenya umuntu amasano afite cyangwa se aho yavukiye niba hari abantu bamuzi. Akavuga ko kwimwa ibyangombwa ari ibintu bidasanzwe, umuntu wese ashobora kwimwa ibyangombwa igihe cyose atagaragaje ko umwirondoro we ari uwo nyawo. Ese hari ikibazo abanyarwanda ubwabo gihari bafite ku buryo badahabwa ibyo byangombwa nk'uko bakabaye babihabwa nk'abandi?
Actually ukoze neza urareba hari ibyo bita police cyangwa umurongo ugenderwaho n'inzego za immigration muri Uganda. Uwo murongo uravuga ngo umuntu umwene gihugu w'umunyarwanda one has to prove beyond reasonable doubt ngo is one of the parents is a member of the indigenous community ya 1926 as part of the
ubwo no kwemeza bidasubirwaho ko yari mu gihugu cyangwa se ari mu bwoko bw'abasangwa butaka bari mu gihugu mu gihe mu 1926.
Urakoze cyane. Sasa icya mbere na mbere nta listi ihari muri iki gihugu ivuga kuri ubwo bwoko bwari buhari muri icyo gihe, kugira ngo iyo listi niyo bakurikirana bakamenya Rwema cyangwa Kayitana yavuye muri iyi listi aba nibo base gukuruza cyangwa abandi. Ibyo ni ibintu basaba bidashoboka, almost next to impossible, kuko urareba umuntu kumubwira ngo uzane ibyemezo by'igihumbi kimwe magana urwenda 26 urebye n'uburyo iki gihugu Uganda cyabayeho bishingiye ku ntambara zabayeho n'ibintu byagiye biza bikurikiranye, nta muntu ufite urupapuro urwo ari rwo rwose yazana ruvuga kuri iyo list ya ntuza ya membership. Rero iri tegeko uburyo Internal Affairs cyangwa Immigration irikoresha, umunyarwanda wari we wese asigaza imbabazi zuriya urimo kumwinterviewinga kumva yuko abikwiriye cyangwa atabikwiriye. Ni nayo mpamvu tuvuga yuko itegeko rigomba kuba risobanutse kugira ngo rikurikirwe, hari ibintu bigaragara byo bakurikiza kumenya yuko umuntu ari umunyayuganda. For example, n'abantu bakeya nubwo yaba ari uwo minisita Kahinda Otafire kumusaba kugira ngo azane inzandiko z'igihumbi kimwe 1926 itariki ya mbere y'ukwa kabiri. Icya kabiri z'umuturage zakozwe mu 1962 itariki 8 midnight cyangwa ijoro y'ukwezi kwa 10 icyo gihe. 1995 constitution 1995 nta burenganzira bari bafite kugira ngo bashyireho igarukizo ry'itariki abantu b'abanyayuganda baziye muri iki gihugu, kubera yuko abantu bose baje muri iki gihugu cyangwa basangwa muri iki gihugu bose baje mu buryo bwa migration. Rero kugira ngo bashyireho threshold cyangwa uwo murongo bagomba kugarukiraho itariki 26 byara amakosa, niyo mpamvu ureba ko abanyarwanda n'aba bandi bene gihugu mvuze bamwe bimwa ibyangombwa cyangwa benda guhindurwa abantu bari aho ngaho badafite igihugu bishingiye kuri icyo kibazo.
Wigeze kuvuga ko mu mwaka w'1962 ubwoko bw'abanyarwanda bwari ubwoko bwa gatanu mu moko afite abantu benshi. Iki gihe imibare mufite igaragaza ko abanyarwanda bangana gute muri icyo gihugu?
Actually kubera ihohoterwa ryakozwe ku banyarwanda nyine babima ibyangombwa, abandi babima akazi, abandi babahohotera mu buryo butandukanye, kenshi na kenshi iyo igihugu cya Uganda n'u Rwanda byagiranye ikibazo abantu benshi bagumije kuguma baba assimilated cyangwa bajya mu yandi moko rero abantu bamwe nibavuge ko ari abanyarwanda kandi kubera ko ikibazo cyari kigiye kigeze ku ntera yo kumva ko aba bantu bitwa abanyarwanda atari abenegihugu no muri census iherutse yo bakoze umubare w'abanyarwanda ntago bigeze bawugaragaza mu mibare y'abaturage batanze babenegihugu inayo mpamvu twahagurutse turavuga ati ibi bintu imigambi igomba kuba irenzeho kwima ibyangombwa ahubwo gukuraho ubwoko bw'abanyarwanda.
Urakoze cyane. Stanley Gatera, icyo gihande kindi nigeze gukomozaho cyabasaba ko izina ry'abanyarwanda rihinduka bakitwa abavandimwe, bo barasa nkaho banashyigikiye ko perezida yashyiraho iteka rigira wenda abanyarwanda cyangwa se ryemera ko abo bavandimwe baba ubwoko. Hanyuma hakaba n'ibindi nakomeje kumva by'abavuga ko guhindura kugira abanyarwanda ubwoko cyangwa se abenegihugu si ngombwa, ahubwo ababishaka bakwiye gusaba kuba abanyayuganda mu buryo banyuze muri immigration, ibyo bita naturalization. Ibyo ngibyo byo byifashe gute?
Edirwema, icyo nakubwira ko guhindura ubwoko ntabwo ari ibintu byoroshye cyangwa se umuntu yapfa kuva hirya atari n'umunyarwanda wenda ugenzuye neza. Ntabwo ari ibintu byoroshye kandi ndumva natwe abanyarwanda ntabwo twabyemera. Kuko abavandimwe ntabwo ari ubwoko, nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, kugira ngo wumve ko witwa umunyarwanda ugiye guhindura witwe umuvandimwe, ni ibintu bikomeye cyane. Umuco w'abavandimwe ni uwuhe? Bakomoka kuri nde? Ibyo ni ibintu umuntu yapfuye kuzana gusa atabanje gutekereza, aribyo navugaga ko dukwiye kubyamagana. Ntabwo wajya kugura ubwenegihugu, gusaba guhabwa ubwenegihugu kandi uri umwenegihugu. Ibyo ni ibintu bumva. Niyo mpamvu rero navuze ko umunyamategeko Honorable Mukasambide yagize neza kuba yararebye mu itegeko akabona iriya Article 10. Yagize neza cyane kuko niyo izafasha abanyarwanda kugira ngo bemererwe nabo baba benegihugu nk'abandi be kuvangura. Naho biriya byo kuvuga ngo gusaba naturalization, ibyo ngibyo reka naho nta kintu byafasha abanyarwanda. Gute wasaba ubwenegihugu kandi uri umwenegihugu?
Reka mu kanya ndaza gusaba Simon Kayitana nawe agire icyo abivugaho, ariko kuri telefoni reka twakire Cyrilo. Wiriwe neza?
Amahoro, amahoro, muraho neza?
Yego, uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nibaza, abo banyarwanda bari kwimya ubwenegihugu
cyane kuri icyo gitekerezo cyawe. Bwana Kayitana, ku kibazo narimbaje Gatera mukanya, abantu bibaza cyangwa se bashobora kuvuga ese kuki mutemera mugasaba ubwenegihugu nk'abandi, hanyuma mukanyura mu nzira zemewe n'amategeko, hanyuma mukaba abanyayuganda aho gusaba ku itegeko rihinduka?
Urakoze cyane Bwana Eddie. Rero icyo nakubwira ni uko first of all abanyarwanda ntabwo turimo gusaba ubwenegihugu ngo turashaka ubwenegihugu. Ubwenegihugu twebwe turi abenegihugu, ariko turasaba gukosora amakosa yakozwe na constitution ya 1995. Iyo gukoresha uwo murongo 10 ya 2025 kwa kabiri. icya kabiri kuri nuza gusaba ubwenegihugu by naturalization. Twebwe turi Abanyayuganda uhereye ku mateka yakoze igihugu cyitwa Uganda. Naturalization ni procedure cyangwa ni uburyo umuntu asaba ubwenegihugu yaravuye mu kindi gihugu adakomoka muri icyo gihugu. Ndetse muri procedures zimwe cyangwa ibintu bimwe ugomba gukora, ugomba kubona inzandiko za Interpol zigaragaza yuko ari na rubanza ufite mu gihugu wavuyemo. Ugasaba yuko n'igihugu wavuyemo kigusinyira kivuga yuko kikwemereye kugira ngo usabe ubwenegihugu. Rero n'ikindi cya kabiri usabye ubu bwenegihugu bwa naturalization, ubwo bwenegihugu bugarukira kuri wowe ubusabye, ntabwo bujya kubana bawe ubyaye, bigarukira kuri wowe. Ndetse niyo leta igiranye akabazo nawe, ishobora no kwicara, minister ashobora kwicara n'abandi bakavuga yuko ubwo bwenegihugu babukwambuye. Rero ubwo bimenyesheje iki? Ibyo bimenyesheje yuko uba urimo gusaba second class citizenship. Abanyarwanda ntabwo ari abantu bari ku rwego rwo gusaba ubwenegihugu buciririkanyije bw'iyo level ya kabiri, ahubwo Abanyarwanda n'abenegihugu kubera amakosa yakozwe muri mu 1995 muri constitution yashyizeho iyo threshold y'itariki 26 na membership, ibyo ngibyo bavuze niyo igomba guhindurwa. Ayo makosa niyo agomba guhindurwa kubera yuko Abanyarwanda turimo kuvugaho n'abenegihugu ntabwo bagomba gusaba ubwenegihugu.
Umuntu yakwibaza kuki mu bikoze ubu ibyo bintu byabaye muri 1995, kandi nibaza ko mbere yuko itegeko nshinga ritorwa mu 1996 habayeho kurigaragariza abaturage ari nabo baritoye, icyo gihe amakosa yabaye hehe? Icyo gihe Abanyarwanda kuki batirwanyeho?
Urakoze cyane Bwana Edirwema. Urareba igihe turimo ni cya digito, hari ukuntu barimo gukapitaringa information zifashe ku bantu. Igihe cya national IDs cyangwa indangamuntu iraza, iyo ugiye kuyisaba izana information yose igufataho. Kera muri icyo gihe mu 1995 na national ID yari hari, so na data yari hari. Impamvu bibaye cyane muri iki gihe nuko inoza izanwa rya national ID cyangwa indangamuntu byakuyeyo umuntu kugira ngo avuge umwirondoro we wose. Rero mu kuvuga uwo mwirondoro haziramo ayo makosa yakozwe, ariko icyo gihe kubera yuko ari na bintu byari bihari byo gusaba ibyangombwa, abantu benshi ntabwo babaye affected. Muri iki gihe imibare y'abantu yabaye myinshi kubera akazi gakeya mu gihugu, hari abasore benshi bashaka kugira ngo bajye gushakisha akazi mu bihugu bitandukanye. Muri iki gihe indangamuntu yabaye igikoresho mu bintu byose byari byo byose bikora, ari business, gukingura account muri banka urifuza iyo ndangamuntu. Rero kubera ko buri muntu wese agomba kugira iyo ndangamuntu, ibyo bintu rero bikaza ugasanga ririya tegeko ribi ryo bakoze bikumira Abanyarwanda kugira ngo babone ubwo burenganzira.
Hanyuma hari n'ikindi nigeze kugarukaho gatoya kijyanye n'uko ngo Perezida Museveni we yaba yifuza ko yashyiraho iteka executive order wenda ikemura icyo kibazo aho kugira ngo habeho guhindura itegeko nshinga. Ibyo ngibyo byo mwebwe mwabyakiriye gute?
Ikibazo Bwana Edirwema cyo turimo kuvugaho ni ikibazo cy'amategeko, ni cya constitution, kandi constitution iri supreme. According kuri constitution cyangwa itegeko nshinga rya Uganda niryo riherukayo,
niryo risumba n'amategeko yose.
Niyo risumba amategeko yose, igasumba na offices izarizo zose. Urumva rero iryo tegeko rirasumba na executive order ya president arimo kugira ngo ikore. Abantu turibaza yuko abantu bahuye na nyakubahwa ntago bari basobanukiwe neza icyo kibazo, bari bataraba kugisobanukirwa neza kugira ngo bamusobanurire. Rero we yumva yuko executive order ya mufasha muri kibazo ariko iki ni kibazo kiri fundamental gishingiye ku mategeko gishingiye ku itegeko nshinga kigomba gutemurwa itegeko article 10 ibaye amended kandi ni nabyo mpamvu turimo kugerageza kumwingeginga tumusobanurira turumva yuko namara gusobanukirwa neza ikibazo nawe aza gushyigikira ikibazo proposal yo kugira ngo bahindure itegeko nshinga article 10
ubundi iryo teka avuga ryari gukora iki
iryo teka ryari itegeko ryo kugira ngo babone abantu bicare mu office b'abanyarwanda bagume bandikira abantu inzandiko bakora identification ngo uyu ni umunya Uganda kubera umwirondoro wenda uburyo bivuze ariko urumva kubera ko ari ikibazo gifashe ku bantu benshi cyane abanyarwanda barenze miliyoni zigera 8 rero kugira ngo uzabwire abantu batatu cyangwa bane cyangwa cyo office ari igomba gukurikira umwirondoro w'abanya Uganda bose urumva ntago ari ibintu byoroshye ni ibintu bishobora no gutera ruswa mu bantu bamwe bakumva yuko kugira ngo akwandikire cyangwa kwemeze yuko uri umwe n'igihugu ugomba kumwereza amafaranga rero ikibazo cy'ubuturage icya mbere na mbere edicyo nakubwira ni ikibazo gishingiye ku mategeko kugira ngo gikemure bigomba kuba bishingiye ku mategeko niyo mpamvu twazanye iyo article 10 n'uburyo isobanuye neza kuko twarayirangije ubu yararangiye isobanura neza ninde ugomba kuba umwenegihugu iki kibazo iyi proposed bill ndetse n'abantu b'abanyayuganda bumva barimo kumva iradiyo turashaka kubabwira ko iyi proposed bill igiye gukemura ikibazo cy'abanyarwanda igiye gukemura ikibazo cya Uganda government n'igihugu igiye gukemura ikibazo cy'amoko yose yo bari bagiye guhindura amoko adafite ahashingiye kandi ari nta kindi gihugu bari babamo so ni ikibazo kigiye gukemura ni solution cyangwa ni igisubizo kigiye gukemura ibi bibazo by'ubwenegihugu by'abanyayuganda bahezwaga kubera uwo murongo article 10
hanyuma Stanley Gatera nabivuze kare ko wagize uruhare runini cyane mu gukurikirana iki kibazo aho ngaho muri Uganda witabiriye inama nyinshi aba bagize umubano barimo bagenda bakorana n'abanyarwanda hirya no hino muri Uganda ese abanyarwanda bari muri Uganda ikibazo baragisobanukiwe cyangwa se bo bavuga ko bitabareba cyane cyane ko hari benshi wenda badakenera n'ibintu byinshi cyangwa se gusohoka mu gihugu bakumva ko bitabareba iyo ubibonye ubona babisobanukiwe barabyakira gute
urakoze Edi agiye muri kizu ko mbibona hari abanyarwanda benshi bababaye kubera kubura ibyangombwa kubera kujya ku mipaka bakamburwa ibyangombwa benshi rero bagiye bahura n'aho karengane bivuze rero ko aho yewe aho maze kugenda hatandukanye mbona ikibazo bagisobanukiwe ariko gusa hari abagifitemo ikibazo cyo kuvuga ati amana ko hagiye haba amanama menshi y'abantu batandukanye ikibazo ko cyabananiye ariko impamvu ikindi kibakisobanukiwe ni uko hazamo ingingo ya article 10 na wundi mu manama yose yabaye ntabwo bigeze bavuga kuri iri tegeko aba rero aba bazanye itegeko rya article 10 nibo barimo kubisobanura neza abantu bakabyumva kuko maze kugenda ahantu hatandukanye mbona babisobanura abantu bose bagakoma amashyi bakavuga ati ni mwebwe twari twarababuze mwebwe ni mwebwe mugiye gukemura ikibazo
urakoze cyane umunyamakuru Stanley Gatera i Kampala muri Uganda bwana Simon Kaitana kuri ibyo bijyanye n'abanyarwanda bamburwa ibyangombwa haba ku mipaka cyangwa se barimo kugaruka mu gihugu bavuye mu ngendo zitandukanye ese bamenya gute kuri umunyarwanda
mu byukuri ibyo bintu byabayeho kandi byabaye igihe first of all igihugu cya Uganda nayo n'u Rwanda bwo bagiraga ibibazo cyane cyane ku mipaka ihuje ibihugu byombi abantu bajya kugira ngo bazindukire bene wabo icyo gihe bagiraga hariya bareba isura yawe ibi ni ibintu byari bigeze ku rwego rwo kureba umuntu ku isura, kumva ururi mavuga, bakumva yuko bagomba kwambura ibyangombwa bashingiye kuri iryo tegeko. Rero ni ikibazo cyari kinjiye mu isura, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ururimi uvuga, icya gatatu ni n'umwirondoro wawe. Niba waragiye ukavuga yuko uri umunyarwanda kubera yuko yushyizemo thumbprint hariya cyangwa ibiganza byawe, bahita babireba nyine umwirondoro wawe, uburyo wujuje uwo mwirondoro, bagahita bamenya yuko uri umunyarwanda.
Urakoze cyane. Rero mumaze iminsi mukusanya ibitekerezo, iki gikorwa kigomba kurangirana n'itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Nyuma yo gukusanya ibitekerezo byose, harakurikiraho iki?
Urakoze cyane bwana Edi Rwema. Iri tegeko ni itegeko ry'igihugu, ntabwo ari itegeko rigiye kuba ari ry'umuntu bwite. Rero niturangiza gukusanya ayo maboko n'ibitekerezo by'abantu, tugiye officially gufata iyo proposed bill cyangwa iryo tegeko, turihereze nyakubahwa president wa Uganda kugira ngo arikonsideringe, arebe uburyo yakemura iki kibazo, kubera yuko ni ikibazo kimaze igihe kinini, ni ikibazo gifashe ku bantu benshi. Noneho narangiza kurireba, ubwo ngubwo araza kurihereza cabinet cyangwa inuza intebe y'abaminisitiri kugira ngo bicare muri cyo barebe ibintu twanditse, nibarangiza noneho bagishye muri parlamenti itegeko babe barya provinga barikoreho.
Icyo gihe cyose se mubona bizafata igihe kingana iki? Amahirwe yuko icyo cyemezo cyangwa se iyo ngingo y'itegeko nshinga izahinduka murabona anganate?
Mu by'ukuri ushingiye ku buryo duhuye n'abantu bababaye cyane kubera iryo tegeko, bamwe bahohotewe ni benshi cyane mu bice byo tujyamo, kandi mu bice tujyamo habarimo abashinzwe umutekano, habarimo abantu bakorana na leta. Turumva yuko kubera ikibazo na magnitude cyangwa ubunini ikibazo gifite, turumva yuko niturangiza kugihereza nyakubahwa president, turumva ko icyo kibazo azagikoraho immediately, akagishyira mu mategeko amwe bari bamaze iminsi bashaka kugira ngo ahinduke.
Hari nkurikira ibiganiro cyane cyane kuri iki kibazo ku mbuga nkoranyambaga ndetse na za YouTube, hari aho numvise bavuga ko Perezida Museveni yigeze no kubabwira ko ngo abanyarwanda batamushyigikiye, bituma bigorana ko icyo cyifuzo cyanyu cyagerwaho. Ibyo yigeze abivuga?
Mu by'ukuri ibyo ngibyo ni speculations za politiki, kandi ntabwo dushaka kugira ngo ikibazo tugishyiremo politiki, ni ikibazo cy'ubuturage. So ibyo bintu turabyumva, abantu bamwe bashaka kugira ngo bakure barebe uburyo bakura abanyarwanda ku murongo, babajyana muri iyo direction, muri uwo murongo, ariko iki ni ikibazo cy'ubuturage cyo tudashaka kugira ngo kivange na politiki.
Ku banyarwanda rero yego komeza,
turumva ko abanyarwanda ari abantu b'abenegihugu nk'abandi bose, bo Museveni agomba kureba nk'abaturage bandi, ntabarebe mu marineti yo kuvuga yuko bamushyigikiye cyangwa batamushyigikiye, ahubwo agomba kubareba mu buryo bw'ubuturage nk'uko abandi baturage babayeho muri iki gihugu.
Kenshi na kenshi kugira ngo abayobozi runaka hirya no hino ku isi bafate icyemezo runaka, ahanini bahera ku mibare, bakavuga ngo iki kibazo koko kirakomeye, kiremereye abantu bangana gutya, miliyoni zingana gutya, ariko wigeze kuvuga ko kubera ubwoba abanyarwanda bagiye baterwa n'ibibazo bagiye bahura nabyo, kenshi usanga benshi barahinduye amazina, benshi barahinduye amoko, bishobora kugorana kugaragaza umubare nyawo w'abanyarwanda bari muri icyo gihugu. Ese murakora iki kugira ngo mutinyure abanyarwanda bavuge bemye ko ari abanyarwanda n'abantu bamenye neza umubare wabo, kugira ngo icyo cyemezo wenda kizafatwe hakurikijwe n'imibare igaragara ko icyo kibazo kibangamiye abantu benshi.
Urakoze cyane bwana Edi. Mu byukuri icyo kibazo ni ikibazo cyari gikomeye, ariko kubera amahugura iyo turimo gukora turemeza nabo ngabo bamwe bari barahinduye ubwoko bwabo ko iritegeko niturihereza nyakubahwa president wa Uganda tugiye gusabira abo bantu bihinduye ubwoko amnesty cyangwa kubahereza kubahereza eliwe cyangwa umugisha kugira ngo bavugishe ukuri niba barabeshye. Ikindi aho twari tugeze barimo gukora imyirondoro nyine nkuko nkubwiye ko ubu ngubu muri iki gihe bakora imyirondoro ukavuga so gukuru wawe ukavuga so bamwe bihinduye amazina ariko ntago bahinduye amazina y'ababyeyi babo. Rero wasangaga n'abandi bihinduye amazina bajyaga gukora renewal y'izo ndangamuntu na passport barangiza bareba umuntu yitwa for example yitwa Serwada ari umugande ari byo yavuze bajya kumubaza agasanga bagasanga se wenda yitwa Karemera cyangwa Gatera akavuga ati wowe uri umunyarwanda. Rero nabihinduye nabo nta mahirwe babifitemo kubera yuko kubera gukapteringa data cyangwa umwirondoro w'abanyarwanda bose bagiye babavumbura. Rero solution ihari nuko itegeko ryahinduka abantu babeshye nabo bakababarizwa kubera yuko ntago babikoze babishaka n'ihohoterwa ryari ririho kandi na government na leta ya NRM irabizi neza kubera impamvu ki abanyarwanda bagumije bihindura ukurikije leta zabanjeho uburyo zahohoteraga abanyarwanda. Rero turumva yuko itegeko nirijya guhinduka nibarihindura n'abanyarwanda bamwe bari baragize ubwoba bakihindura bazahebwa umugisha kugira ngo noneho bavuge icyo bari cyo inzandiko zo bagomba kubona bazibone nk'abenegihugu b'abanyarwanda atari ukuvuga ko bavuze ubundi bwoko.
Stanley Gatera, mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko nkawe uraho ngaho muri Uganda ubikurikiranira hafi, nk'ikintu wenda tutavuzeho wifuza ko abakurikije ijwi ry'Amerika muri aka kanya bamenya ni nk'iki cyane cyane kuri ibi bibazo abanyarwanda barimo muri Uganda?
Urakoze Edi Rwema. Jyewe ndumva kugeza ubu ngubu ingingo zose twavuzeho ni izo ngizo, nta kintu twibagiwe. Amategeko twavuzeho, abashaka guhindura twabivuzeho, ndumva nta kindi kintu twibagiwe kabisa.
Urakoze cyane Stanley Gatera. Bwana Simon Kayitana, mu gusoza icyo nawe wumva tutavuzeho n'ubutumwa ugenera abanyarwanda baba muri Uganda kugira ngo dusoze ikiganiro?
Urakoze cyane bwana Edi Rwema, umugisha duhaye kuba ku Radio Voice of America n'abayobozi banyu mwese. Turashimira cyane abantu batwumvaga. Icyo twababwira nuko umunyarwanda wese ahari agomba gushyigikira iri tegeko amendment ya Article 10 kubera yuko iri tegeko niryo rigiye guhesha abanyarwanda gaciro nk'abaturage bandi muri iki gihugu, kandi bagomba gushyigikira ibikorwa byo turimo kugira ngo tugerageze vuba kugera mu bice tutarageramo, ndetse n'abamaze gusobanukirwa iyi mpamvu bagerageze babemenyeshe n'abandi kubera yuko ntabwo twagera ku banyarwanda bose, ariko at least abanyarwanda bamaze gusobanukirwa iyi mpamvu bagerageze kugira ngo babimenyeshe n'abandi banyarwanda bataraba kubisobanukirwa.
Owe kitiwa Simon Kayitana, umuyobozi w'ihuriro ryita ku guteza imbere umuco w'abanyarwanda bo muri Uganda umubano, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Wakoze cyane
cyane bwana Edi Rwema.
Urakoze cyane. Nshimire na Stanley Gatera, nawe wakoze cyane kutubonera kanya kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane Edi Rwema.
Urakoze cyane nawe. Nshimire kandi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari badukurikiye hirya no hino ku isi. Nshimire injeniyeri mu buhanga bw'ibyuma Nadia Taha wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Take the time, I know in my heart.